Uzikacha na mkeka, kaenda fia ujoleka. Sijavamia kwenye lecture, Caribbean reggae nature. Pure weedy, na kuwa bigi, na shesha okay. Wana midaya kupemesa, dear forever mi wasage yeah. How remix on the this one? Misi delay, yesiku zile. Na misi delay. Tuna silly mission, silly mission, silly mission, silly mission. Tuna silly mission, silly mission, silly mission, silly mission. Peace kama rasta, pamba ni yanganga ni fasta. Badai tunangata, wana wana Africa definer. Ata kiketi zo kodi ni minor. Kitu pechaka, dera kunase, kibao kata kwa minata. Kuwa bigi na sheshoge, mana midaya kupemesa. Dear forever, me was sad, yeah. How remix on the this one? Missy delay, yeah. Esikuzile. Missy delay, yeah. Esikuzile. Na missy delay. Tuna silly mission, silly mission, silly mission, silly mission. Tuna silly mission, silly mission, silly mission, silly mission.